So what's up, guys? Welcome back to the 18 for Life podcast. I'm your host Joshua Hedgeton. Na leo kama kei wase, we are proud to tell you tuko season 2. Ndio maana tulienda kidogo, tumeingia kidogo pale army selection, lakini tukakataliwa. Tuko na maskas mbaya sana. Hapa maskas za relationship at broken heart. Naskaniwa pale wanaona venye roho imeska. Kwa sababu ndugu yetu hapa. Roho yake imebreakiwa mpaka pale ule atakuwa yule. I am dead. Nasema legal name.
Nasema vitu zenye wataka kuwataka wakuita.
Nini tena tu Brayo?
Eyo, simesikia
Brayo.
Simesikia alafu mnatuwekelea huku nje ati. Ndio huyu Brayo tumeleta one Brayo on the show. By the way, nakwambia
venye kwa. Ya Brayo.
Yeah.
Is that the good version of Brayo?
Ah, kuna good version
of Brayo.
Brayo
wote tu.
Eh, kwanza
this is the good version, bana.
Ama huli utoka nga tuifu mamako akafikiria akafikiria simu.
Alilo kwanza jira.
Brayo. Aliona kembo. Alijaribu kembo na Brayo akaona. Aiii.
Aligezi jira kakosa akaona Brayo.
Buda. Ina wasemi unapindua jina Brayo.
Mnjama jina zetu kwa na kwa dictionary. Pale nyuma. Mnjanga ni Oxford.
Aiii.
I'm going to go to the dictionary.
Hey, Beyonce chama hata mtoko Beyonce ndugu yangu na pale lakini Beyonce na si kuimba
kama sura pia si
jambo. Unajua ile majina za watu inafanga ikue kitwe zi na basi. Kumbe unajua hiyo kitu. Sura inakuwa like kama by the way unakaa tu Brayo hata watu hizi danga. Hata wende mahali udanganyane unakaa tu Brayo kabisa.
Hivi ndio sema je. Huwezi kuona hiyo jana sijui ya timu hiyo. Kuna jana meivo.
Ile iko. Iko wewe.
Kumaanisha mamaanisha aje Brayo?
Nini?
Mabrayo azin?
Azin?
Mabrayo.
Kuna tukua nakati mabrayo.
Na makievu. Kwa mtuwa kwa mea nituwa kievu ina mkati.
Ina, ushona ina kudefine the personality of you.
Brayo is a jua.
Karakter ini naunga tu universal. Universal tu definitely. So guys, without much, leo tuko na bunza ipale. Alafu,
Bunza ili nani?
Dena sikia nakata jina. Sikia. Angekuwa naitiwa milioni sasa hivi kwa story gani.
Hello guys, I'm your co-host, Eugene.
I'm
a brown boy. Hizo jina zengine, wajieke.
Kuna kuto gani?
Naitwa Eugene, that's my official name.
Eugene.
Ama yenye wananipeanga hapa
sasa hivi brown boy. Ujio ambaye unaitwa Macharia.
Si wanajua lakini sasa station.
Siana ndita ndugu yangu. Pale unajua unanikumbusha
school. Umesema full name.
Wewe hapana. Unajua unanikumbusha high school pale. Time ya CS. Hapo ndo nilistukanga na majina za watu. Unajua ndo msa naitwa Ari Pro Onyacha. Alafu mapicha. Na ndugu yangu pale anaitwa Montefigo. Alikuwa na kaile konya ya moyo ile.
Kaja hiyo. Ila kwa football.
Ila kuna jina la pale kwa Nyanza.
Eh, wewe unakumaanisha na Deto Nyanza. Ndio maana ipo hivyo.
Sasa hiyo jina ni mbaya.
Mbaya in terms of. Hakuna na kitu mbaya. Push tu.
Jina ni jina.
Sawa. By the way, mimi na feeling jina ni jina. As long as una feel.
Kwenye tu mimi na hao watu.
Wewe unasema wewe mimi my cousin aliingia net atafute jina ya mtu wiki deadly sana
lakini sasa uski ile name unaitwa size your real name.
Yaani unaanza kusema gani?
Size ni gani?
Unaona name yako? Si your real name.
Niambie sasa
name yako sasa.
Jina gani?
yenye God alikupatia.
Awe wacha. Awe wacha.
Kwa podcast bwana.
Tunapata sadaka, ujini utakupata sadaka. Kweli sadaka. You have a real name.
Si
ni Joshua.
Ni parental name.
Mine is
based on the Bible.
Ah, kuna name yako.
Sikia venye kwa. Sikia venye brother alikupikia.
Hakuna mtu anajua. Hakuna mtu anajua imagine.
Lazima tufike huko.
Yes, yes. Ani wale wasee. Sayakem. Wewe titration yako imetoka imetoa purple, yake imetoa yellow. Alafu anaanza kusema I told you guys, you don't study.
But for him in a real place. Is it serious names zetu? So you know that part.
Tufika tu huko.
Kuna hiyo part.
Eh, bale ni eh ndugu yangu wewe. Kanisa umefungua?
Zile pesa zinakuwa kwa kichwa.
Washirika kama unataka.
Washirika wa Brian.
Pastor Brian hapo.
Pastor Brian youth pastor.
Tunapinia tu location.
Tunapinia location. So pale leo kuna tunasema nyuma na feel large na story 844. Nyuma na feel large individually.
Nasoma.
Ah, your experience with 844. Before tuanze kulipuka hapo. Your experience with 844.
Ilikuwa messed up.
Let's tunaenda in detail. Tunaenda in detail in terms of the way wasoli kwa natitiwa. Personally mimi niko na
kona pigwa.
Hey, si kupigwa.
Hata tuanze na vita kwanza.
Hii ilikuwa world war.
Mwalimu wako watu bendeleza.
Kwanza upata mwalimu Mluya. Kiburi tu pale. Ai,
alafu kwanza mwalimu wa mama. Ah, yeah. Oh, jamaa alikuwa.
Sijui alimwona mama anapangana character moja ni mzima ama.
Alifungua hata inyeshe.
Mwalimu mama unadepa. Mwalimu mama unadepa shule zote. If I'm not wrong my viewers.
El Nino hadi inyeshe. Lazima apige hiyo lesson.
Ni ule mwanya kuja akakaa inyeshe
wanasema. Lakini lesson isipitwe.
Wanze, what about the experience yako with code about the 844 system in terms of tunaiweka in general, hata not in terms of everything. Hata sahihi
ni kuwa hash.
Hash in terms of what?
Kenning. Hey, tulikuwa tuna.
Yaani kiboko tu ndio umeona tu pale.
Eh, unapiga sana. For no reason. Naiku tusaidia.
Naanguka unapiga. Sio unapiga juu ya kuanguka.
Yako kupigwa sana. Ilikusaidia aje personally.
Ona sema wewe unapigwa kwa mimi kuna time nimepita nimepigwa mpaka nikaka nikabondea modi.
Sasa ni wewe kuna time
at pass
mark. Alafu point 2. Tulikuwa na take long ku identify your dreams zako.
Bro,
nini unataka in life?
Najua
kila siku anajua.
Acha kuna watu wamechagua nini yote
mimi.
Tukifanya primary.
Tukifanya tukicheza cups. Ndio kuna watu wamejua career za nyonda.
Wewe uko najua 844.
Eh, nimechange career mara kaa 6 before ndio nimalizia.
Kila kila siku uko najua kufanya nini?
Bro, nilikuwa nataka
kuelewa. Sema na mchinku. Already anajua nini anataka.
That's the difference between system. Your system is based on what you want to be.
Alafu ni very practical.
Exactly.
Kufunza vitu zingine irrelevant.
Kama
biology iko na mitochondria.
Eh bro, kila siku unafanya biology unatuambia
mitochondria ni nini?
Sasa unafunza mitochondria nikama mimi ni daktari.
Maybe photosynthesis ina apply wapi na wapi?
Ina apply.
See how plants breathe.
Sasa
lakini inakusaidia.
Wewe uko na mimea kwa hiyo.
Inakusaidia
mtu na
ikulia. Your knowledge inakusaidia aje.
As in mimi naona ngara.
Kem,
titration.
Ah, pale kwa kem naye nakubaliana. What 18?
Moles,
what 18?
Titration imefunza kupima vitu.
Kupima pombe, wana huyu, wana chemistry, wesawa moles. Ndugu yangu hiyo topic,
balance. Concept ilikuwa imekauka man.
Lazima balance moles.
To balance the moles of zinc, calcium, carbonate.
Calculate the mole.
Basi kuna subject zingine mimi nilikuwa na feel. Subject kama
nilichoma tu.
Yes, math, English, Kiswahili. Hizo ndo nilikuwa na hizo ndo zenye sapu unashikana. Hizo ndo unapatanga daily.
Hizo zingine zingekuwa option.
Hizo zingine. Alafu wakati wa science, sapu ndo utakapoangalia difference. Wao wamesema zingine ni
irrelevant.
Like
geography. Tulikuwa tuchague humanity ngapi?
Mbili.
Tulikuwa tuchague humanity mbili.
Moja ilikuwa compulsory.
Hizo ni kwanza. Tulikuwa
na history, geography na siasa. Lazima uchukue moja. History, wewe unapenda history. Lakini history tusaidie sana.
Unaona sasa nyenye watu wamekufa wewe ni nani?
Sasa niwaambie it is always not good to know where you come from. It can help you know where.
Unaona sasa nyenye watu wamekufa wewe.
Unaona tibaki 14 you come from to know where you go.
Okay, me on my part, history media nisaidia.
Mimi nisaidia nijengea grade.
Sasa ngoja.
Yaani at least nakupeleka heaven. Unajua siari iko na knowledge, siari iko na history. Wewe unaniambia siari ina history.
Biblia ni history.
Mbaya hata siari inasaidia hao. And a lot of things. Jomo Kenyatta.
History repeats itself. That's the funny thing about life. Hadi Bible. Si vitu zinazofanyika kwa Bible zinafanyika sasa hivi. History.
Unajua Bible ilikuwa before history.
Lakini si ni history.
What is history? Ndugu yangu history lazima usome.
Bible ni history. In our time si tu
namaanisha
so history.
Hizo ma-agregarian.
Achana na hizo. As in, ni part of...
Colonization dunia ilinisaidia.
Ni part of human
history. History, ukiexclude history from any subject individually, atinge kwa mali tuko sahi. Juu, every greatest...
So you believe we came from Homo habilis?
No, I don't believe that. You're
Eugene.
Sikia, let me make my statement. Unajua sahi, if you're not dwelling on history, atinge kwa mali tuko sahi. The greatest inventor have to rely on someone who had tried something before. Niambie kama Tesla ama kina atangwaje Abraham Graham awange kuwa wametest hizo vitu. Niambie kama hizo vitu tuko nazo kama telephones na cars
nemaanishi history in that way.
Ndio unasema
maanisha vitu tuko tunafuzangwa history.
Ndio skata ndio nakwambia we have to do when you unasema hivi kusaidia nasema everything in this world tuna dwell on the past ndio tu lakini pale if you want us don't ask here ndugu yangu
mimi ni drops
here niambie kama ina apply question number 27 CRE if you find a 1000 shilling on the ground what you do as a Christian in apply what
so ulikuwa una jaza ndio kwa max
na ungekosa max moja kijoshwa
na nyingine nilipamba ni if you find your friends mocking what will you do
tell them to the teacher
join them
Join them.
Join them. They tell you I've not seen.
Jesus is more than. Tell them to the children that they're wrong.
That's why you're dead.
See, I think what you mean?
I don't get natural.
Kwa choices, tuna tikio.
Aye, tuna sema hivyo, lakini asema unge tikio. Na ufanyange hivyo.
Ani mtiaji.
Aunga pena.
Wee kwa nani mchingo ufanye. Wee unezo kuna pesa upeleke mtu.
Tunapata mabeshte zako wa kibuta
face. Ana Yesu wa kwa kimtiaji.
It was never
anachanga ufanye hata kuambia kinyo unafaa kufanya ndio anacho
kama Yesu angekuwa
free will
kama Yesu angekuwa mtiaji unakumbule Alatras human
oh yeah
angesema condemn hiyo
sasa ndio maana hiyo ni jambo free will
kwa zingine siari zilikuwa kupima tu akili
mzee anafikiriaje
eh ndugu yangu
kujifanya ni kama kujifanya mzuri lakini na real human way we are not good
utojua wangu
we are born bad
ndugu yangu hapo peke yako hata niweke bound hata niweke ukuta
hakuna
ukuta ya Mexico na USA
hakuna mtu perfect yote
exactly tukatai hapo
sasa ndio nasema hakuna mtu mzuri
me in terms of it for four kwenye naona niki look back wenye tumecho nimeona ndio unakuja una ni mandatory kusoma this kara ya Tanzania na Raima you are mandated to study this ni 7 ama
six
subjects mandatory umevifanya ukishamaliza tu hivi unazisahau unaingia high school unaanza fresh ukishamaliza high school unasahau tena hizo unaingia kwa maisha kwanza you know longer this that grace period ya
alafu kuna kitu umesahau utaingia nje lakini bado unapata kuna mtu hako go through your process and you can make more money than you.
Sabana alisema kwa podcast
uniuma.
Sabana alisema mtu akona
life no balance.
Sabana alisema live I was watching his interview akasema the people who run this world ni watu wako na E na D. Ma A
sasa shirish ndio kuanga wapi. Lakini para
jamaa wa D ndio ana.
Si hata si ndio hapa na
jamaa. Jamaa wa D ndio anachora jamaa wetu.
I think na feel venye system imeyako. Cause
joni nini more 844 actually tusamilia review na the moment more examples. As in wewe unashtuka tu kuhusu unasoma tu exam.
Bro,
sisi unasoma uelewa unasoma tu exam.
Tuliletewa mock. Budo alikuwa kutoka pale kemi nimekupiga hadi uongeleshe mdomo wako. Naomba.
PDF
kwanza. Bado nakumbuka na mock.
Wewe unaniambia nini?
Nimefanya.
Si acha na Raima.
Kulikuwa na Jesma.
Kulikuwa sianga Jesma una targeter.
Kulikuwa na Jesma na
targeter.
Those
exams zilikuwa zinatutemesha ngatu msi zinakuuliza tu bari.
Jesma unajua iko na jibu moja. Kuna swali ziko na jibu mbili.
Mazi, imagine wewe well,
ukakaa kuna unaweza pata negative ama positive depending
na venue gani. Umewaka out. Eh,
na formula. Sasa Eugene,
sasa wewe utapata either.
Hizo jibu mbili.
Kila mtu ameweka A ama B. Ushaisikia ile time unaenda present arguments. Chopa anasema A, mwingine B, alafu huko D. Paka mwalimu anakuambia
Utaifanya calculation unapata kitu hiko kwa choices.
Mimi nimekuwa.
Sasa kama unaona mtu ameanza kufungua graph.
Unashindwa kuliko na graph. Ushamaliza exam.
Unaona swali.
Ushamaliza exam. Shafunga unaona chopa ametoa.
Unaweka
graph paper.
Excuse me, can I have a graph paper?
Wewe sasa unaanza tena kupitia sana stress zingine.
844 imetupiga kikosa. Sisi tulikuwa tunafanya teo sawa mngoja ma log zileta. Anti ileta kuna swali. Ulikuwa unanua log ni kurembesha nini log?
Lakini si we most of the time internalism sisi tulikuwa tunafanya zilikuwa azingo iko sasa. Hako iko sasa.
CS hakuna. CS zimezimepotana na previous in the past 3 years hazijakuwa na log.
Log table.
Ulikuwa unanua kurembesha msi.
Hadi mimi nashindwa mbona nilichukua ya kazi gani?
Nasa umetumia punch.
Azizi, mimi niliachiwa tu. Unajua zile zenye.
Na calc kama zile. Unakumbuka ilikuwa ni tangu axio. Hiyo calc yote.
Casio. FX kitu.
FX. Bro.
Nimetumia ni campus.
Mimi na feel unatumia calculate 2 plus 2.
Ushaje hiyo
ni mwan family ma.
Ifofu umetumizia baridi.
Lazima.
Ifofu umetumizia baridi yako.
Unaona ni kama utipo. Generator.
Trust issues.
1 plus 1. Mpaka una angalia 0 times 0. Yani 844 imetoka ile position yako.
Kuna shida manze.
Tension.
Naweza kufanya hata usipite.
Yeah, feel leo ndo tulifanya hivyo. Wasee wana make more of education based.
Kama exam based actually. Hata nikaa hakuna content. Yani watu huku nje watu wengi wamfanyia 844 kutoka huku nje.
So tukiangalia
mtu anaenda kulania video kiwa job.
Attachment.
Hai bado atachora na pia mimi.
Hata kampuni the same way.
Mtu anaokuona
mwana. Mimi nilianza kufanya vitu practical atachora.
Ndio nilijirada.
Shule sisi tumefanya theory.
Kulikuwa tutemeka.
Uzuri atachora na juana. So wewe tumeupiga peke yako.
Azizi nasema
mambo na group.
Ki look back before 844 introduce kulikuwa na GHC ndio.
Lakini ujue 844 bado nilikuwa naambiwa hii 844 yetu ndio ikawa ni
hali.
Moment kibaki.
Jinsi ilikuwa aje kwanza?
Ukianza
ni miaka ngapi primary?
Ilikuwa tu ni
ilikuwa
ni subject tumefika form 6.
Ndio.
Primary ilikuwa 8.
Bana
I think ilikuwa 8 and then ni 6 years high school 6 years.
Ndio ilikuwa wasi.
Difference kwa
pina angalia watu. Oh, ndio nilisoma hiyo systems ndio hapo makao.
Nilisomea boarding.
Nimesomea boarding lands.
Umesomea boarding? Kwa nini uliza ati shida ya 6 years high school ilikuwa
gani? Kama umesomea boarding.
Nimesoma boarding a half alafu
sasa high school ningeamuka 6 years.
Wacha 6 years nilikuwa boarding nyingine tulikuwa tumekaziwa enter. Oh madam alikuwa like msee.
Si tulikuwa tunaweza ku form 4 kwa form 1.
Mchanze ku count ni siku ngapi mwingia form 4.
Dugu uko boarding one ni kat 4 3 days dugu unakaa hivi dada.
Kuamka
unaishi. Same environment. For the 7 weeks alafu ya nyumbani
bro bali wiki mbili urudi tena shule
tena usamwe na mzazi kwa mkabdiani kila damu
MC tulikuwa tunadanganya na nini results zetu
tulikuwa na fraud
squeeze as they fraud ndio kwa sababu azizi squeeze hakuna shortcut ndugu yangu unadanganya mama tumepata big zero aki mama acha pata ni online
squeeze ina
start 2-3 days before kupatiana
IT imeharibu
si IT 80 inakuwa hivyo
hapana
ipo pole na faida dada ya field 2
ni CDC sasa nimesoma sasa
pesa zingine ilikuwa inakutomea bwana kwanza mao
hesabu ndugu yangu
pata de minor
ni minor imoje ipata imoje ipata 01
ndako kapale plus
bro ana convince yeye ndio kwa mremo anaitwa Jonte kodaro tumepiga kem na mao ilikuwa the same teacher kem nikapiga 15 akara ruka
out of 20.
Out in Konga car. You want to cut him in Konga. Came from? You go from 3. Bro, if I put your hand, I'm going to pick up 15. Hey, look, I'm going to get 0 1. I'm going to get Mao,
ni model, yani model ni Mao model ashaini letter ya nini? Ashaini letter ya pipa wangu, ashaini patia pipa wangu wadi yemu nyaka.
Inyo nimekula zero.
Hadi body alishiwa sema nini?
Mao sije kula zero.
Physics, a physics kwa yangu.
Physics nilikataa kusoma the moment tu nilikuwa.
Mimi nilifanya science tatu.
Mimi nilikataa kusoma physics.
Physics came na bad.
Model kwa ningia physics.
You're not normal.
Niramba, kile niramba. Physics. Nifanya physics came bad.
Sasa ulikuwa tuchekelea vitu kwa tunaoanza ziari watu physics walikuwa tuchekelea. Tulipenda hiyo ziari. Okay.
Ni drop ziari.
Mimi singeyo ifanya fika. Nilikuwa chukia game kwa chukia bio. Na sasa nilikuwa chukia fika kabisa. Lakini game na bio kwa hiyo ndio kwanza. So
but okay feel, you look back at how things are going by. CBC me introduce you only 3 years ago.
CBC acha tu
20.
Sistamu ndio alikuwa class ya kwanza. Tuseme hivyo. Alikuwa grade 2 sasa hiyo. Aswe meka.
Wea pana.
Eh, CBC mene ki introduce your graduate. Hao walianza wakio grade 2.
CBC yanza 20, simianza juzi.
Ah, imele, to the limelight.
To the limelight ili kutia juzi, sister angu. Asa, anyway, ya mekua kisoma.
Sijini 2020 ama 2019 ama
corona.
Corona, after corona period ndo CBC.
Kumbuki kwa corona. Kumbuki kwa corona. Kumbuki kwa corona. Kumbuki kwa
corona.
Lakini walikuwa shanza kusoma.
Eh.
Walikuwa shanza kusoma.
Yeah, yawe kasa yako grade 7.
Sa, oona feel.
Yame ya lani wetu ndo yalianzie kianza.
Mimi na feel.
Sio kama mwalimu Kriki kiundwa. Hapo ndio.
Mwalimu Kriki CBC ni tu ni CBC.
Ni CBC
ndio nilianzia.
Mimi nakwambia nikiangalia watu wa CBC mimi unice. Wale tukiwa base pale sawa. Hata si issue na kuchapwa. They are more creative than CBC. Wako more creative.
Lakini creative, the creativity aspect of it ndio inanifanya niko envious. Unaona? That creativity part of it. Unaona? Niliambiwa hata 844 ikiintroduce iko ndio. Lakini ikaharibiwa the moment. Unajua regime ya kibaki kwa watu wote wasome lakini wako wana focus on the quality of it. So nasikia time ya moja actually for full profit kwa sababu ilikuwa pia practical. Lakini sasa hii unapata 844 ili kuja mahali ni exam. Wewe bora umpita exam bora kwa hiyo certificate. Lakini ukiuzuru
au una creativity
as a creativity we get you.
With GM self employment.
Bas.
Another issue mmesahau 844 ili limekuza unemployment.
Sio leo kijana anaangalia leo story ya umefanya unatika sasa hii umegraduate. Umedose pale
si wewe pekee una job.
Ah chill. No yet. Let me explain. Una mada choose ndio. Uko na the right enemy, the right assets on your mind za kuanzisha biz. Unajua ngoria wasio natoka tu nini? Unatoka? Hebu shika capital. Msema ndiye anadeanza na capital ya 500 G's.
Sasa nani atakulipa 500 G's?
Ndio hiyo.
You need money to make money.
Skatai ndo unasema maybe uko na 100
but you need experience to make that kind.
Exactly. So ukitoka sasa hivi unade hiyo
anaweza swali simple. Do you think education is important sana?
Education is important. Yes, sawa ita mimi mama yangu.
As much as acha nikwambie hivi. Usisome hata si lazima uende campus sasa hivi. Sasa hizi ni 20s. But after pesa sasa hivi unaweza tafuta pesa. Lakini ukipata ukishatengeneza pesa yako vizuri ukisha settle.
Hivyo ndo
acha nikwambie unajua kitu acha nikwambie unaona kama si unaonanga siku hizi manini akina watu kwa kina chalamu sana wamerudi shule. Acha mbona wamerudi shule? Kwa sababu kuna corporate sasa kuandika job juu na papers.
Ni kweli facts. Lakini ni Kenya. Not
actually huko nje
pia. Huko nje zina apply.
Huko nje pia lazima uko. Unajua
lazima uko na feel.
Mbona tukiangalia how the most successful billionaires wako.
Self employed people.
Hiyo ndo tunaongelea. Sio ndo tunaongelea. Hiyo ndo
nakwambia swali nakuja. Education is it really that important in the
education is still important because we don't want an illiterate world.
Exactly.
We don't want at least some other kind of basic. Tusikuwe tena kila mtu illiterate anafikiria ujinga.
Mimi ndo nilikuwa nasema hivi ucheki. Mseme mada nini? The thing skills vitu zinafanya wase wanabaki unemployed. Bro unasoma na kwa kile yako ushaika ile mindset ya connection.
Expectations
za connection, expectations at maybe unaona juu you have a couple of friends in certain corporates ama in certain media. Tuseme kwa mfano mtu anafanya journalism. You think you're maybe unaona juu wewe uko good at the field at someone from somewhere anakuja to pick you have to try an alternative.
Jitume.
Unaona kasi wenye nini? Come, chukua online. Anza kurekod tu maclips enda events nini. Start marketing
again. Tell me what you love.
Kwani?
You don't do what you love.
You have to get a mindset. Umesomea law no tuseme tumesomea law watatu. Tuko na maybe tuko na resources na tuko na hizo ma.
Tuko na resources tufungue law firm.
Tunafungua law firm. Maybe mimi niko na equipment maybe za kufanya
online resources
catering and stuff.
Resources tunatoa wapi?
Bro.
Uweze kuokotoa
law grind kitabu. Chukua law na
hapo. Tunasema capital ndio inahitaji.
Nimenyaswa na over the amount of capital.
You don't need too much money to start.
Anisha
job hata 5k unaanisha nayo job
unaona
unaona quarter loan kwa mzazi
sio mimi jamaa anasema tumikazi ya njugu yatakuwa
mchicho 5k kazi ya njugu mzee
bro 5k inaweza
kuwa pia unaweza anza nayo nini
tuweka nini based on YouTube land wewe umefanya hiti I do not take fungua sasa hivi unataka much unataka kwanza na computer 20 au unataka kwanza na computer 2 ya
first of all sasa
zinadogo who told you so. Sasa kila kitu ya mabani, kila kitu ya mabani online.
Nasema kwenye dunia inaenda, cyber zinaenda ziki, si ndio?
Unless uko online.
Si ndio nasema.
Kama
si kuna job zingine zinaenda ziki.
Kama
ujui.
Gani?
Cyber.
Cyber ni dead. Cyber bana ndio inaishika moment. Sisi si una print 18.
Sisi una print hiyo vitu na nani?
Si unaweza kuwa na printer home.
Uko na ile kuna printer.
Unaweza kuwa uko na pesa.
Eh, ni watu ngapi kuna ile printer?
Mimi niko na printer.
Usiseme watu wengine. Sio, watu wengine.
Printer lakini cheap.
Nishu bro uta survive kwanza sikia
okay niulize swali simple uliza US kuna kwa na cyber
wewe unaanza kusikiliza mimi acha
ah okay jamaa mimi nasema sisi lakini
kuna cyber kit si ndio ziko
sisi tunafe
eh
unaenda kutumia net
few
unyo chai
very few
na vitu zangu
uko ni wapi
US
uko ni wapi
but si hapo ni
sasa that is a civilized country
but si Kenya tunaelekea hivyo for developing side. Sasa ndio nasema kuna time itafika.
Sasa hapa Kenya
zina. Actually unaona nini? Hizi matoll stations za kunyonya mafuta. Bado zinaenda zitu. Zitafika sasa kama majuu kwenye unajiwekea mafuta kwa gari.
Ai Kenya ai.
Lakini lazima zitabaki job chat gari.
Eh, unasema
hawa ndio wameajiriwa hapo. Kuna job zingine zilikuwa zikichange.
Ni start mimi za kuna mali na disagree.
Ndio maana nasema tunafaa kupata wachili zetu. Zikojea tu kuajiriwa.
Sasa ni wao kisomo na akili ya kuajiriwa au na drive.
Au
utakuta kumesa hapo.
Eh. Utapata.
Sasa ni point
yako. Lazima uko na idea at least hata kama unafikiria mambo
yako. Lazima umesema unafaa kufikiria ukiwa before utoke high school.
Eh buda. Ni venye nishenye ndio.
Lakini ukisema ngani nitasoma alafu ndaajiri.
Nilioenda tu yenye nilikuwa previous. Nikaambia hiyo shit niko na maboys wamelegea. Nika ngoja mimi niliwaambia live. The best thing utoipata ya kuplan anything unadai. Time uko chuo. Unajua time uko chuo unanga pressure nyingi. Sasa sio nyenye tuko nje si ndio tunaona? Lakini vitu na comfort
nikisema hivyo bado ni wrong.
Azizi nasema
unataka ku plan sika concentrate kwenye
unielewe
unafanya shughuli za
siku. Wewe bro kwa ule mix masomo na msichana na ulipita wewe ku plan nini? Mix msichana na
plan ya future yako inamaanisha
msichana ni kwenda
date. Utakuwa
motivated. Yaani ulifanya ikusaidie
upite. Unajua ukiplan kuhusu future yako utakuwa motivated kusoma.
Jamii ni
kwani. Sio, si ndo naambia.
Nasema lakini ukifikiria mambo ya job hiyo ni stress.
Unaanza kufikiria kitu
nikisoma second year.
unaona
hiyo kitu
na sasa
tunasema si high school
eh ndio unasema same sio kwa high school akona hiyo hapo si ojoa una kimeza kwa siku kimbiza sasa hii time tumefika kitu tunaanza fast unapokuwa fast hata hiyo
time you adapt to the world that is there the world is moving fast so whatever
move fast kwa kweli tunaona watu kwa slow tungekuwa bado mwabilis na msepi and hapa watch
as you see kim business sana
issue siku kimbiza unaona issue una put in this aspect ati ukianza ku think of what you wanna do juu maybe tuseme kinyo career una defanya kuna subjects zigongani na sio ndio
yeah ni kama
maybe una kwa alternative tuseme kama uko best in business na mawi na kugonga na ken itabidi you drop down u venture kwa another career yenye uta utakuwa beat unajua kama fanya business najua naweza rana certain business unaanza like unaanza kupatia unajua sasa hii maybe unapita hizi subject tunadai kwa maybe engineer akili yako imedo engineer hii ushapata wale mabosi chuo na madem kazi ni kwa kitabu agenda games like mse tu
jinyi mara
unajua
sasa analia campus
unazimesha mayai
Hey, ngoni kwa mmoja. Skatai ni
nakwambia ngala life no balance.
Si issue si
kwa kwanza vetuko roho kitu kitu ni mbele. Ilikuwa injamisha hiyo story ya mimi. Tuko tunaambiwa ati soma saa hii. Campus utaenda kutulia.
Uongo huo.
Usidanganywe akia.
Sio na watu wa discount wadu. Kuna kusomea Finland.
Hiyo aliona.
Eh, by the way, hiyo na basi si
fresh. Ni sawa.
Si fresh.
Ana modelo kwa There are plenty of ladies in campus. Ndugu zangu wenye kwa kampuni ngonge na fulani ananiambia ndugu yangu pale moja na nyanya anafunza. Fik niko tu hivi.
Na shida nini hizo na sasa?
Like
inaingia hivi inatoka hivi.
Mzee mimi nasema like anyone to want to kweli. Kampuni ndugu yangu pale
kampuni. Kampuni ya kimchezo mzee. Wow.
Inataka commitment.
Kampuni nayo.
Lakini first year unaweza chokoza wasichana.
First year ni sawa ni fresh year bado unajua.
Ya baba ndio
hata mwanzisha mimi kitu ngumu. Second year pia. Sasa nafaa kwa leo kupunguza kama mchezo kidogo. Kifika dhati.
Uchangia dhati unakuwa serious.
Ndio maana.
But kuna time nilipo give story fulani
na
boys fulani alikuwa anafunza ngara. Hiyo ni fulani KU. Akaniambia huko kuna msee wanashinda ngumu msee diamond zake tangu 2012. Mtu bora anakuanga. Anakuanga
nimesikia kuna msema ameza ndio mko shule kutoka 2018
mimi nimekuwa toka
unamaliza
unamaliza unarite si issue si
rite so
hadi kudifa
kuna ah si issue ndifa wose hapo
wezi
si ah ni donga msee
azin mambo ni mingi
like as unajua jamani
za president zafanya
huko msee alikuwa anasema msee
mchezo tu
ni story na madem madere like yana feel
na ni ana jilipia feel
Buda wewe unasikia kwa ni madonga pesa inatoka kwa nani?
Amekesha
mzazi. Sasa amekao kwa 10 years tu unashindwa mtu anafanya nini tena
mzazi wake atikali daonga amelalisha hapo. Hiyo pesa yote.
Pesa ile imekunywa maji.
Oisikia 10 years na kuna
hakuna.
Unaingia unatoka unamsikia bado ule jambo wako bado
una. Alafu kutoka nje anafanya kazi nyingine.
Na msisi hata
ana. Bado maliza hapo ingia tena shule. Sasa unashindwa wewe.
Ingia pia
tena. Ingia kwa singine.
Eh mwanzo mimi nasema eh
baada sasa una na importance ya ku upgrade tena masomo ya after degree ingie PhD kuna na point
lakini ah let me ask you a very simple question
this is your point
job market
skadai lakini hebu niambie
unaona ukikuja
na sana
grade the most certificates you have
the less chances utakuwa nazo
unaona ukienda unaona sasa hivi mkienda kutafuta job tuseme kama hii country ingekuwa inafanya
bwana tunatafuta job hebu wacha mwanzo
kama hii country ingekuwa inafanya job inafaa kufanya Mimi nikikuja na mimi nimesoma diploma yangu degree na nimesoma masters na nimefanya mpaka PhD. Nikienda job market na wewe umekuja tu na degree yako, mimi nafaa kupewa hiyo job. Initially inaonyesha tu hata mimi niko overqualified for the job.
Eh kuna billionaire alisema you guys are taking you're taking degrees like a thermometer.
Sasa hivi kila mtu anafanya
degree. Unapata unapata as degree yani umechukua hizo ma certificate. Zimekuwa mingi alafu outside world tuna ujue ku make money.
Kwani ndo maana nimekuambia nini?
Tunapata job ndio tufanye nini? Tuma tu kuile.
Sio usavai. Uti
sustain.
Ni gaji.
Usavai, survival.
Bado gaji, si ndio?
Survival.
Mimi kaga ninafanya inanipamba. So si
bona bona tusifunzwe how to make money.
Let me ask you. Will the magic allow you to break? Utoke from your magic.
so unafaa.
So unafaa lakini the moment
you like very very few people are to enlighten on how to break the matrix.
Now I say now I saw people enlighten. Sasa hivi nasikia tumesema hivi lakini nasikia kuna settlement you guys
kuna mimi ndio hivyo. Sasa mnafasa ku break.
Si ndio ndo tunaendelea na day.
Ndio
tunaendelea.
Hey, na sasa kuna point ya kuchukua hizo manini mingi.
Issue si kuchukua. Unaweza baa.
Mimi nachukua
tu. The rich don't want you to know how they
what is the end point of life?
Mm-hmm. Death.
Mimi kwangu nasema kusoma ni kutaka.
Watu wengine wanasoma ni wapoe.
Kuna mtu anasoma kwa milionaire, hiyo ni mjinga.
Kusoma kwa milionaire anaenda kwa playo.
Kwa milionaire kwa playo.
Ndugu yangu nafanya nini kwa demanding, excuse me, job excuse me, nasiko demand. Wewe sikia kai say house help lazima saa hii. Ukuwe na nini? Ukuwe na at least certificate. Lazima
certificate.
Either certificate. Hata kama umemada 4, lazima uoneshe your education. Si shuna kupika, like lazima uko na cert. Hata kama umepata deep, as long as you have something. Unaona?
Siacha mdodo wako na mtu hata elewi nini.
Bro.
Lakini sasa hawa watu wanaenda huko hizi ma hizi Saudi Arabia wanafanywa hivyo.
Si ojo Saudi Arabia sasa si kila mtu anaenda.
Your Arab countries is a whole other.
Tunaona venye tunafanywa.
That's another topic to discuss.
Arab countries are just a whole other topic.
Hiyo ni topic nyingine.
Kwanza
Kenya. Au majamaa unajua hivyo ndio vile tu wako. Arabs are just
they are neat. Hiyo ni cha.
Hiyo ni cha. Hapo ndio tu wako. Oh, how degraded room. The first opportunity. Nani watu wako na matempa tu matempa tano matantrums tu matempas tu
hadi na watu 24 hours
na buda pale
around the clock msee lazima waone value ya pesa yako
mzee you want to drink it sasa ndio imagine uko kwa hiyo pressure hapo ndio uko naweza lakini uko kwa pressure ya uko na everything uko na the idea to start a business na kila kitu na umeajiriwa kwa msee na also toxic a job unaona toxic. Wewe na akili zako uzi una umegain enough money enda uanze huko.
Risk, take the risk. Business world, nataka the risks.
Pia una save.
Wezi make it kwa business world bila risks.
Acha tupate hiyo pesa tu save to invest alafu we start
our own. Bro, niambie sasa hivi utasave dosa ngapi? You're working on 30k tokens in Panda. NSSF. Say that every job ina demand uko na NSSF na
you should live below your
tax.
You should live, unaona ile salary unayo. Unafaa kulive. Yes. Save more, spend less.
Ifafo imekudanganya
hivyo.
Kwa nini? Ifafo imekudanganya hiyo ukiwa na salary ya 30k, mbona chukua 100?
Yes,
ndio hicho. Anzia tu.
Honestly. Kwa sita ndugu yangu.
Ama hata single room, acha na hata bet.
Bro,
kwa single.
Token ya chongi ni from 6
minutes. Ah, 30k ukitaka unajua
unataka ku save.
Ukiwa na single room, uta save.
Unaona?
Uta save vitu mob mzee. Itabidi mmeshare tu choo na bafu na majirani.
Sikia bora. Bora alitaka ya single.
For that really.
Sivileishi single.
Na si unapenda. Mara acheka
umesema 40k single.
Eh, single room ndio uweze kuketaria food.
Lakini yangu si single. Kwenye single venye zi utashana.
Hiyo ni single.
Loto as long as advanced boda.
As long as
dogo.
Ah, lakini as long as haina inbuilt toilet na bathroom ndani. Single.
Bro, rumoje una ka cube wewe. Ushaona cube wewe?
Single ni kuna single.
Ushaona cube na sisi ni
single. Na unajua single na bishanaje? Hiyo si actually hiyo jina single.
Sio.
Kana kuna kadogo.
Lakini kuna watu wametengeneza
kama kutoka hapa hadi.
Kuna watu wametengeneza single room zao beast. So umeweka ile line yenu.
Si unasema? Sasa sifai kuitwa single
kama unatafuta jina. Kuna kapa kidengine karibu bangi South Buddha. Tulinyanga hivi kuna mtu mwingi tumeingia dark
ni kibigi na inaitwa single.
Si bigi ka kitu
kadogo
kareko kitu
na hakuna stima ndani. Unasikia si tips iko hivi
alafu
unaenda nusu ukishafika nusu imeingia hivi deep unaingia nyumba yako ndio mwisho lakini giza iko pale buda.
Alafu na kuingia single tena nikisema unajua unapata mtu anapiki hapo. At least mimi sina kitu hapo ndani.
Kitu unafanya shughuli yako hapa.
Unarusha mguu hivi.
Kuna pale nyuma hiyo nyumba ni fiti mzee. Ukiamka hivi usiku unaona maji hapo yote. Alafu unajua utaibi hiyo unarudi kuna.
Mimi yangu ni bedroom game single.
Kwanza wewe unanakuambia
single ni kweli.
Mimi ndo na complain most kwa hiyo 844 venye imefuck up creativity ya wasi compared to CBC.
umesema una salary ya 30k. Yeah. Unafaa ku save 10k. Spend 20k.
Bro, kuna mama yako mwenye unafusaidia. Kiria sasa, una save 10k saa ngapi?
So chukua tu hiyo.
Unafaa una save 5g's na utumia 5g's tu pia kuna.
Unataka kusipia huko kuna business unataka ku start up. Pia unaanza ku save, unaona?
Sio una save pesa yako
unapata raha. Kwa mshahara wako mmoja.
Inajipenda. Point yangu ni usisave, usisave.
Aje?
Point yako ati unafaa kusaidia mzazi.
Si wewe leo nimemwambia fanye tu unataka ku save 10k.
Sasa tu save kuna pesa ya mzazi unatoa.
Kila siku,
kila mwezi.
Baki na mwezi yako unapata
kila siku wewe. Kila mweza
kesho. Kuna jamaa wariwa.
Ndomia hata 2G ama 5G.
Nakusaidia.
Eh, at least ile
upkeep. Si ndio una maana
kama uko sawa.
Unaweka 15k maybe ulikuwa na hiyo.
Si kuna siblings. Amwezi kabokea
mbro ya nauliza. Tuseme, tuseme kama Richki. Sasa atatobokea kwa mzazi wake.
Eh, Richki.
So hiyo ni story different. Richki anaishiaje single mse? Sasa ah, anasema.
Anasema 3 bedroom.
Ndio anasema penye sasa umeanza lazima usi.
Ina depend na background.
Sasa sisi tunaongelea like our own
tuna. Sisi sasa tuna discuss hiyo ni kama background zetu sema kutoka kwa background zetu. Sawa.
Eh, mimi pale. Ai ai ai. Juu, I think
save as much as possible.
Alafu bado juu mimi na feel ulikuwa na venye kwa sema before. Umetoka 8 education ya 8 yote una fulfilled, unaingia high school, una fulfilled.
Kwanza ndio inflation inaendelea kipanda.
Eh, unacheki like kila kitu
unajua hivyo
kila stage unaenda sijui mbona
as in bado inaendelea
lazima
kwa mbona system yetu ya education it for 4 haikuwa that like iko ni something continuous unafika stage a iko progressive kama venye tuseme mimi unataka
CBC ni very progressive
exactly
in as much as bado iko na vitu nyingi zinafaa kufix hiyo bado iko na vitu
more it's way better kwa
lakini ni progressive at least unaona
unasikia hapo unafika hiyo iko na makata okay tu kate form 4 kata 4 years cut. So unapata in between those kila
kitu. At least campus na high school si kuna vitu zingine ukifanya campus. Ni vitu zingine kuna vitu zingine ziko high school utakuta campus kwa sababu
unafanya nini. Eh, exactly. No, in a but in a field. It for fun ngeka progressive kama vile kwa sema our parents were doing
it stagnant.
Imekuwa bit better. Juu saa hii manze hata nipo inaisha. Tena bandika inaisha.
Sio dead. Si ya ma class yetu wenye wako ndo wanaimalizia primary.
Yo day because ke engineer Toyota
jina la preps
Toyota sana
jina la preps tunaanza baba
zini unaka Toyota Toyota sana kana ka gari ka fulani kamedos ai maske engineer fulani na you recognize ndugu yangu acha kiboko ikuje papa daro ndugu yangu tumemedia tumesema mtu jamaa amekuja na blanket ana kitu ndani ndugu mimi nilistukana kuna watu wanalala uchesko Uchi,
watu wape, watu jomi high school kwa lanki wa rani.
Kali napina kunga, nekonga
kompo.
Wewe, hata ujinga.
Watu jomi kwa sababu nataka kumaximize usingizi
as much as possible. Kumu naeza.
High school.
Mi nataka kumaximize usingizi as much as possible.
Uwana za
la hizi.
Uwana za la uchi, uchi
wa mnyama. Uchi wa mnyama kwa nyumba.
Awa ni wale wale
wale wale. Sumio, uwe.
Uwana
ni wale wale.
Wewe hata stories za kuwa
nyumba hizi
za watu wazee.
Ulikuja tena ndio man.
I was naked.
Pia wewe kama ndo unaloading, ukiacha ati nikilala hivi. Moto. Ati moto inaweza waka. Alafu si ndio?
Weka huyo kijana alienda na blanketi classroom ama limo na
shule shule unalala, shule unalala.
Lakini home ndio huwa nasema ati home wewe.
Bro hata kwa nyumba
na niko tu na short.
Short.
Short kwa sababu.
Bona home si nani hivi?
Yeye
wewe. Acha sasa.
Nyumba si yangu.
Nyumba
blanket. Any time unaweza tolewa pale. Nyumba si yako.
Basi tolewa usiku.
Nasikia mablanketi imenishika imenishikilia
kwa. Wewe tolewa usiku.
Kutoka nyole yangu.
Wewe msimamo position.
Kutoka nini kwa wewe? Unachoka kuanisha
ishika kwako ukifunga na chini.
Unaona madongo yako kwa one bedroom. Sikuongelelea one house.
Unasema hata bedroom. Unasema di bedroom.
Sio kila mtu analala kwa room yake.
Nasema hadi kama si kuna blanket. asubuhi ukiamka.
Eh, wacha wewe. Na kuna wageni.
Eh, ah, sasa hiyo sasa ni exception.
Wewe kama kama tunamkanga hivi Joe, Johnny Johnny pale hapo tu hivi na unakupata. Bro umemka tu hivi.
Kutoka kutoka nishi kwa nini sasa inara. No it. Manyoya lazima kakuona kwa blanket.
Cheki, si tulikuja hivi kwa dunia. Eh? Alafu sasa after scene ndio tukavalisha si ndio? Sasa mbona tunamiangukia leo uti ya mtu ni scene. Na in the beginning ilikuwa scene.
Sasa statement isha eh. After tume make scene, tushajua, tushakuwa
known to knowledge sasa.
Your knowledge tushabuya.
Sasa macho yetu yamepanuka.
Eh,
macho yetu ilifunguka kwenye hiyo.
Uwezi sikia tu kwa mketu hivyo.
Hiyo ni kwa kwangu.
Ukiwa kwako unatokea tu venye unajisikia.
Lakini ana nikuwa kwangu ni tricky jo.
Mimi short, mimi utanipata tu. Niko na short sina kitu kingine juu sina kitu chini.
Ndugu yangu utashangaa ndugu zangu zimefika wapi Nairobi gossip.
Nasema you think outside the box. Sasa simaanishi.
Atukata hii mimi ndo nakwambia non perspective.
Na Manchester clothes. Kama zilitu.
Ndugu yangu wewe penye una evangelize wewe unafaa kwa mjini wapi? Unafa utuambia ni wapi? Hata si juzi maza, hey Buddha, mimi na feel ukitaja hivyo na bado na feel bado venye it for four email come forth venye tu ina shrink ndio wasa wanakuja ku notice. Sasa ndio wasa wameanza ku notice. Ni loopholes za
after sha maliza ndio
unaona. Hapo maliza alafu life imekukanga kidogo ndio una notice kumbe. Pale pi yuko na fa pi ilikuwa nani
mweza bio
physical education
eh physical
education watu wanasoma pi si tunakuwa pi
bali si bio
na
pi
wanasoma physical
education au ile kucheza
hakuna
games ni
Friday games ni Friday na Wednesday Friday
sasa ni ujinga
alafu
kuna vitu ati kulingana curriculum physical education haikuwa inafaa kwa kesi.
Eh tunafikiria ilikuwa ina about
kuembrace ilikuwa kuembrace mambo ya sports unasoma kuhusu kukimbia.
Sio sikisia wana PE.
Kucheza au kucheza au kucheza au na games.
Games wamekuwa games.
Kuna games.
But mimi na feel kuna nyingine guidance and counseling bado ikamisisiwa. Kwa hiyo for five minutes
na life skills.
Life
skills.
Pia ile ya
kusoma.
Life skills ndio kwa tunasoma mzee. Life skills ile vitu tulikuwa tunaongea life skills. Eh, mimi ni kwa shindwa. Kila wiki mtu alikuwa juza tu sikia live skills.
Now you go to a job interview.
Sasa kwa sababu hizo, nilikuwa nginyo.
It's about sexuality mse.
Hata nilikuwa nginyo tu.
Kwa kweli ilikuwa inatumika.
Kila mtu alikuwa anajiuliza tu life skills zitafika saa ngapi? Mode ya kama mtu anze hiyo, tuanze ile
tabia. Bro, kwa ulikuwa unafungua mimi nasema ngai kitu. Kauli ya class 6, 7 na 8 ulikuwa unafungua page ya these stuff. Ya ile page ya kwanza reproductive system. Hata siku unakuwa afraid cause hii ni nini? Hii ni performance kutoka hiyo fear yako. Kuna vitu vingine, kuna vitu zingine
hata sasa mtu alikuwa anaifungua na mbao.
Tuko tunacheka.
Si ndio? Cause uko unacheka lakini ni deny. Uko na deny. Cause ujui ni nini. Unacheka
kwa nini? Unajua.
Uko unajua classics.
Si bro wewe kwa nini nimejenga bro? Sina nakwambia wasewengi ndio unaona hili kitu tunaijua. Hili tuliko nayo lakini ina kazi gani unaona? Tumekaa baridi haa unaambiwa tu don't have sex. Repercussions
are sasa sasa wewe umenia umekuja umenia. Umenionyesha vitu.
Exactly.
Utaniambiaje nisikue ya curious? Introduce vitu zingine mapema. Curiosity yenye inakuanga kwa hivyo.
Ndio maana sema guidance counseling
ni kitu nayo curiosity imetutenda.
Si ni venye system imetufanya kufungua.
Ah, unajua curiosity is just a part.
A part of human body. But when education
pia si mingi sasa ni yeye mzee imetutenda. Si mimi nafeezi ma homosexuality.
Oh my god.
Hizo guide mimi nafeel hizo admit time yangu ya kwa chop kwa feel hizo guidance walikuwa nazimisuse cause vitu wanaleta on the table zilikuwa zikuwa zina make sense like sahi nafeel ukifika at high school bado I think you kitu bado iko at the high school form one form two introduce you hey you know as a use if in case you're trying to have sex use condoms and use protection
like when you always ambia watu wasifanye wasihave sex waambie tu watumie protection sasa kwenye mefika watu already washaanza so ni mwambie tu watumie protection.
Sasa mimi nimefanya msia katafuta a teacher that is called Google and online hiyo ndio kitu imetichwa
Google na imetoka
sasa kwa maana computer knowledge tu nyingine
sio unapata ah mtu hii usipomongelesha kuhusu relationship boy girl relationship pale tuko
sasa YouTube sasa zile video za YouTube
just two clicks
zile video za YouTube
two clicks tu hapo ndani
ndio ujue ushona mademo wanaona ujinga tutorial out kiss.
Unaingia search history ya mtu huyu una daddy tu.
Budo una daddy.
Ati sijui nani said he has feelings for me. Can that make him pregnant? Can that make her pregnant?
Be kissing under the tree.
So imagine that means she's pregnant. Sema wewe mada.
No cheki. System fulani inatoka curiosity tunayo na doctor solution from the internet. Na siwezi mimi nasema internet ni kama free will. Wote tutaitumia venye unadai.
Konga game tunaweza enda kila mahali
anything
bila limitation.
Internet ni kama world nyingine.
Already ni world. Sasa iko part of world.
Umefika.
Hawezi ishi bila.
Sasa leo jijua.
Lakini imekusaidia basi.
Baada ya mdodo wapo hapa 13 already.
Imekusaidia inawe.
Sisi deny.
Sasa hivi tunatumia internet
fanya research.
Eh, si ndio nakwambia sisi deny imetusaidia.
So basi tunaanza kusema timeline.
Lakini unajua bado kuna mahali wana depend on the internet too much. Internet ni kila kitu. Kuna mahali internet ikienda, kuna kubiashara, kuna nezani unashindwa.
Sasa hapo bado tunaelekea
what kind of world is that sasa?
Mimi ni not advocate penye technology imefika.
Sienda sana.
Isimamisho for a while
hiyo kwa hali inaendelea.
Isimamisho kwanza wase waangalie unajua we are
producing kuna kazi inaenda sasa zikiisha.
Ndio nasema we are producing but you don't see what you produce. Sisi tunaproduce. Atuangalie ni tunaproduce.
Sasa tutaanza kuona ikianza
kutoka.
Pointly tunajaribu ku change script. Unaona sasa venye tulikiwa maisha ni hard. Lazima usweat ndio.
Sisi tunataka kufanya soft.
Lakini atuangalie tu tunafanya soft.
What expert?
Exactly.
Tunajaribu nikaribu kugeuza Mungu. Lazima uwe ajui.
Ajui ni alikuwa anafanya.
Sasa tunakaribu namgeuzia.
Sisi tunamgeuzia Matrix inajaribu kugeuza the
world. The way it is. Bado hiyo technology bado ina affect. Sibadi ni affect climate change.
Climate change kwanza magari.
Hizo
industries,
greenhouse gases,
ni baa sana.
So bado tunajiua.
We are killing ourselves
in the name of knowledge.
I am saying we are killing ourselves
in the name of knowledge.
Mimi si in the name of ni curiosity ya humans bado.
Basi unataka kufanya nini?
Ozwa,
tutulie ulale.
Pia wewe uwezi kuwa unafanya kazi, sawa? Unafanya kazi, benzi inaingia, lakini unju penye every month
so unafanya
kazi. Ah si, mimi nasema you're working, sawa? Sema unafanya kazi ya 50 Gs. Every month uko na dole. Kazi like ule ile ile benzi nimepata acha ni plan. Then ndai
supply. Unalipa paycheck to paycheck. Shida ni knowledge yetu kwenye ile tulipatiwa ijafika pale lizina tutafanya as juta revolutionize hii dunia ikuwe simple ikose hardships kuna mtu mmoja bado tunakumbuka bado kuna sagod
sagod nayo unajua ni sagod ni
bado ata create difficulties
nawe si radical idea
bado difficulties
lakini unajua most of our problems
but you know we are cast
most of our problems are just brought
sindo ndio unasema sio wenyewe ndo tunasema
life will never get easy bila unataka
kwanza ndio tunaendelea kabla hivi kwa
hali ndio sasa nasema basi sisi tunajaribu ku make it easy
na kumbe
tunaweka harder juu sasa hivi nasikia wenyewe wanasema like itafika state kila kitu itakuwa internet sasa tunaendelea that process
digitalize
so unapata tuko commanded to work say to kwa slavery fulani tuko kwa slavery fulani
without slaves of the internet
exactly of technology and internet
you already are slave to your phone sai si mashina kati ya demokrasia
only where work
na na many people
majority
tunatoa na majority tukatembea you already are slave
manzi hata nishii kwa msemi kuna time niko ndio post ya stima juu ya simu
kwani slave ni nini
hivi
eti what is a slave
si ndio nasema your captor
to your master.
Ni mna feel saa.
Naenda kosa simu.
Hata mali inaweza kuwa slave.
Kuna kosa pesa.
Hata mali inaweza kuwa slave.
Simu ikipotea na TV yake.
Wewe simu yako basi yako imepasuka ulipowasikia wenye ulipowasikia takaa ile ndio sababu.
Kuna TV.
Kijana.
Lakini si hiyo design. Kuna mtu tena naye mwingine yake ikosa. Anasikia ni kata.
Unataka kikosa wifi.
Ni ngumu na sasa
anapata stress.
Ongo. Ka kiangalia tu venye tunasonga CBC kisha nyinyi mnaona kutakuwa na a bigger change kwa hii system 844 is almost being excluded from what we have seen tuseme imeka a lot of years we more than 40 ama 30 more than 40 30 years to come nyinyi mna feel ikitolewa ile kitu kingine itakuwa different ama itakuwa the same nyo mna feel itakuwa something different ama itakuwa this itakuwa na nini zake itakuwa na effects zake ama itakuwa
kila kitu inakuwa na advantage na disadvantage
zake so disadvantage ya CBC
anyo
disadvantage ya CBC maybe naona ngani kuwa power kwa toy some extension naona ngani kuwa nani ndio anaanza sasa naona mtoto wewe moja afike kitu grade 2 grade 3 lazima unakimbizwa sana mimi naona wanakimbizwa sana
ndio haraka
mtoto ni mdogo mpatie time hata hivyo unaweza handle hiyo Kenya anafanya
but tena tusidwell tena kwa disadvantage
tuseme kidogo nasema at least it create a creative generation hii generation inakuja at least kwa creative
kwa sababu ni kama kazi
you never know but I think
CBC is
CBC is interesting for very long
education
lakini ni kwa vile vita ujue hivyo ni kwa vita kwa sababu walikuwa wazazi wanasema ni damn expensive lazima shinde kupri kuna time lazima shinde kupri kazi so unaona hiyo kazi si kila mtu anaweza afford hiyo pesa ya kwenda kupri
implementation yake ndio ilikuja tu abrupt unaweza sema
hiyo hawakufikiria as in they did not think it through sai wamekuwa wakifikiria ikiendelea ndio wanaenda wakicheche vipi
the same ndo nasema hatuwezi sema sai kuna disadvantage except the only part ya you spend a lot unasikia sisi for 4 ilikuwa ni kubeba vitabu mingi na kuwork everything. Unaenda shule ya Sunday.
Kuua mzee.
Shule ya Sunday.
Yaani nilikuwa na yaani nikiwa primary sikuwa napumzika siku hata moja. Monday to Saturday niko shule.
Yeah.
Sunday niamshwa asubuhi tuende kanisa. Sasa utalala lini?
Yeah, tricky.
Sivyo ndo nasema sasa unacheck. Hiyo ndio zikuwa disadvantages za it. Like inakudemand kuwe u create a lot of time to what you're towards.
Hizo tuition mimi hata sioni kazi ndio ni sahihi. That is actually the fun part. Unaenda tosho radio hata tumefunga shule bali kwa tosho.
Unalipa.
Wiki mbili, unaingia tosho wiki mbili.
Alafu unaingia wiki mbili alafu wiki mbili unafunga
pumzika, then tena sababu unafunga tena shule.
But Matiang is
the high school.
Shout out to Matiang alibadilisha
system. High school ni
Nairobi.
Ati nasema Matiang alitengeneza system at least ikakuwa bear. Unaona kumbuka December tulikuwa na November 1 day 2. Unafunga December day 2.
Mnakatu hiyo mwezi ya December, January.
But nowadays at least. Alafu ili control story.
So CBC za ili
kuchoma chuo.
Attention, unajua kushinda shule ndio inasumbua.
Kwanza kwanza 2016 mpaka 2020 2019 tuwa zilichomwa kubwa. Tulikuwa tunalanga tu
hiyo mwaka ya kwanza ya Matiang'i sana sana 2016. Ndio watu. Unajua watu wana boycott juu ya changes ali implement.
Hata
hiyo time si kulikuwa na over 200 schools wamechoma. Over 200.
Exam leakages. Na hapo kile ngoma
ya kwanza kifunga.
Matiang'i. Na haya nakumbuka hizo time. Like unachiki nene likam na challenges mingi but wasi wamekuja ku realize vini changes zimekam.
Watu wamekuja kuona Matiang'i alikuwa anataka kuwasaidia
Kwenda huko.